Nitisuru ni kweli sio masiara kutono zuni kalole nikawa kama fara nilijipa moyo mbona nitafuna binzi donda ndugu kwangu suku kufutika neva sasa umeona urudi tena unaomba msama Sitaki tena
tena
kurudi nyuma
tena
usitaki tena
usitaki tena
umeona
tena sitaki tena
tena
kurudi nyuma
tena
usitaki tena usitaki Mapenzi toka China Tena una mengi majina It's love designer Wanakuta designer Unavujua kushona Unavyoringa kama nyuzi ya shanga Kutiki sanyonga Sasa umeona Urudi tena Unaomba msama Sitaki tena
tena
kurudi nyuma
tena
usitaki tena
usitaki tena
umeona
tena
sitaki tena
tena
kurudi nyuma
tena
usitaki tena usitaki